Trick is on the bed.
Mbira nawe, bila mumotion. Mkwano mungi, sirina solution. Emi go so deep in the ocean. Mbira wendi, siba kutension. Emi ka ron chakalanya, sifu imbanze, onkuba ganya. Mkwano kwa sensela, ama kumbanze, wamenya. Emi ka you put me in a better situation. Put me in a better situation. Uli want to know ila matu mkwano. Bila nga fuit wempewo. Uli want to know ila matu mkwano. Mtima kwe siba. Ay, bambi, baby. Ay, bambi, baby. Come on, chaser. Minataka kucheza, baby. Come on, chaser. Minataka kucheza. Kula bulungi Nona byokola bilungi Wasibukawa Kati no baby come to my world is your world Oba wafawa mukwano Come on, chaser. Minataka kucheza, baby. Come on, chaser. Minataka kucheza, baby. Come on, chaser. Minataka kucheza na wewe.